Najua love ni kufall one time when you love someone na kufanya ufam. Nini maana ya mapenzi ya damu yaleja nidhamu na upendo utamu.
Baba na mengi minta kupa utaridhika. Tumevuka mabonde milima na mengi tutapita.
Donsha kupa roho yangu, hey, yeah, yeah, yeah. Kuachia moyo wangu, hey, yeah, yeah.
Usijali weni wangu, baby. Takupa kila kitu changu, hey, yeah, 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 yeah. Mimi nataka unielewe. Ukini miss ni techap kinondoni. Ale ya majirantu ya ache pembeni, my baby.
Nahisi uwa wangu unikiss in the morning, in the evening. Uwe baby wangu, wangu. Bilele uwa wangu unikiss in the morning, in the evening. Uwe baby wangu.
Usijali weni wangu, baby. Takupa kila kitu changu, hey, 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 yeah, yeah. Mimi nataka unielewe.